On sweep LGB. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah.
Maniac beat.
Don't lie in my face. Keep it out on that bag. Wapa bangik shela manju sweep LGB. Don't lie in my face. Keep it out on that bag. Wapa bangik shela manju sweep LGB. Ufunani, manje ufunani, yeah. Ufunani, manje ufunani, yeah. Don't lie on my face, keep it out on the page. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Don't lie on my face, keep it out on the page. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Ufunani. Manje ufunani, yeah. Ufunani. Manje ufunani, yeah. Ufunani, njena ufunani. Cause I've been about you, ngikuncanywa kusukela kudala. Wena ubuthi ngintwana, futhi ngicwele nokudlala. Uthi angiyeke umculo, cause awusoze ungenzela izaka. But why now ungibiza ngosithandwa? Why uzothi kubantu love song yami mayelana nawe? Why you post izithombe zakudala? Why uzothi kubantu umuntu omnyama i-brand yomuntu wakho uyangifaka? Don't lie in my face, keep it out on the bag. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Don't lie in my face, keep it out on the bag. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Ufunani, manje ufunani, yeah. Ufunani, manje ufunani, yeah. Don't lie on my face, keep it out on the page. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Don't lie on my face, keep it out on the page. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni.
Tell me what I put this love. All of a sudden you are keen to give me your all. Tell me what defeated your ego. This must be bigger than the body of a blue whale. My victory defeated your defenses. Now you wanna be with me, cause lady I'm winning. You like a title, you stay with the winner. And winner will have to defend, not to lose you, because ufana nensipho emanzini awambheke uyashibilika. Ngeke uqale kusiwe, mele usukume ubheke sisi, ucele ukhulume emsamukini. Komele ulashwe ngoba ngathi unesifo impela. Lokho kwakho ngaphekwe mpela, ontaka yakho boze bephele. Uzobuza into ezamshiya olandela econsayo, wey.
Don't lie in my face, keep it out on the bag. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Don't lie in my face, keep it out on the bag. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni.
Ufunani, manje ufunani, yeah. Ufunani, manje ufunani, yeah.
Don't lie on my face, keep it out on the page. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Don't lie on my face, keep it out on the page. Wapamba ngikushela manje usiphele ngebeni. Ufunani.